Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Kuna mawona bi marapa maji maji, kazi ni kuchocha na kushukisha kipaji. Kudrop vitu wak bila kufata kanuni, na wengi wao small shinda gym ya kundi. Okay, the gospel kwa pulpit ya posted, ni kuspit ma conscious na kusplit ma roasted. Hostess accosted na stoners wako toasted, fanbase ya kosti to host kwa ma concert. Abasa basa kipas pas ma buff buff, kimati marshal kwenye vush na malaga. Chris to the K ya kirei na makristal, Mr. Labala ako juu ya la. Mini mkenya bana kama Cuba Nautics, vako ni za hip hop, jaro ni za noti. Mapesa za bobby, mapresha za boxy, R.I.P. tujiwiji yani mete. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Saluti full kwa chihuahua man, that's my dog. Dunda nayo man, that's my song. Nasikia ni kama ni tafsiri hisana, joni zama ni sana, tusikie kala mashaka. Kama judge mina kuanga na illness, kublaze na mabuda man, what is the business? Freestyle na Excalibur, fans go ecstatic. Ukiuliza manjoro, mina juaga rabbit. Me seem sick, nina genetic disorder. The trouble I bring is shafika level next. Ulisa double step, punchlines kila kina. Kaka kitu hauromi, aji ya ma genius. X-ray vision tuki battle na ma warlord. Hustler kama Jay ya kiroga kwa Supreme Court. Nikiandika mistari, fikra zangu teule. Na kujana noma kamu siok stosh na big mind. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Una die number one ama ukue number nane, upigwe na mabembu mpaka nywele sisimame. Nimengoja miaka nane kitrack wale maroba, wakusanya mistari na sio maklepto. Kwa ngoma unafaa kuogopa vile joku na ma-DJ, watakucheza shere, track yako itupo inje. Wanamanga wasanini kama zehau ni ma-cannibal, wataku mess up kwanza na letters za capital. Mwana hesabu vile graph zangu kali, the translator suna jua kali mani. Fresh kakitu sua amedunga label za K-Swiss, kuspit mimi ni mutant attacking any nemesis. Flow ni fluid, na roga vi liquid. Kill strangers na dimeja, kwani hunyiti. Sharpshooter kama sniper ama wire ikona barbs. Plus nikona bars, yo ni point blank, period. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo. Wamesha tuchosha na kapuka zao, wakikupima sana bana vunja hao. Tukisha seti ngoma sasa dunda nayo, dunda nayo, dunda nayo, nayo.